Kali, wetuwa gene dati na uko omugenji wa film studio, mbuna chwa ita MTN, absolutely. Kuba kuwa, kuba kudiza, kuba kugaba. Kama kusana so kurema.
Na ungo kuwa singana basewa.
So kwa mbuna kuba uliza ba, webio, budu wa mwene ba customers la MTN ukweto lensi yo na.
Jagala kusoka, ukulamusa.
Except that.
Aba uliza ba radio budu.
Yes.
Ni ba customers ba febo na. Abali kumpereza ya MTN.
Yeah.
Amanya Sentongo Kenneth.
Yes.
Esebo.
Oh, okay. Sentongo Kenneth kutulina ye. Okola ngani MTN?
Mwe MTN ndi chitunzi. Vunanyizibwa ku business ya MTN.
Yeah.
Mumasaka. Kalungu. Bukomansimbi. Ne Karangala.
Yeah.
Esebo.
Okay. Utuogelela abada tulifilo tukila second term by next week. Atusubira kubanda abana bajja kuba maze okubanga batandika atuli ekibaita win school fees ne momo ne MTN momo kwegamba campaign eye tambula tujikola ekole ojikola ojenga ko tabwe omuzadde
kakati nso kambyo na byonna campaign eno eya momo school fees win school fees with momo for a year egenderero okudiza abazadde.
Yes.
Abo bonabona abasasulira school fees nga bayita mu nkola yaffe eya sasulira school fees nga bayita mu momo
moya
esebo
yeah.
Era enkola eno eregenderera n'okuddiza amasomero ago gonna agayina empeereza yaffe eya school pay nga bayita ku momo wano abazadde bawangula school fees ez'omwaka amasomero gawangula school van.
Yes. Abazadde tuwangula school fees abuli
mwaka.
Yes. Ndeni atibeli kubasomera bakuba amasomero batwala van.
Batwala
van. Oba emotoka.
Butere.
Yeah.
Esebo. So munkole yu ye nyini eya school eya win school fees with momo for a year.
Yeah.
Egendere dwamu okulaba nti eyambako abazadde. Okubanga basobola okusasula school fees nga bayita munkola enyangu ate yesigika. Nga bakozesa momo.
Yes.
Esebo.
Okay, chile geza chikuwa mzade toko ata school fees ziku wa sabwa bilibe tuwako langentu umo umwana nagina ngentawe zimbi nara gaba wala bakwana mwemuli ya babi mwemuli ya babi eye nkona ya guwao chigwela kusimu yo machi MTN zenga over esasyo kubilanti ya nyigila mwote katike
mwimu chetukiriza nti ebyenjigiriza mu Uganda oba eri abazadde mu Uganda wano yemu ku kitundu ekiri mu bulamu bwabwe.
Yes.
Kyo kya buli kugamba yemu ku priorities.
Kyo kibwe mu
kuvunaanyizibwa butereevu. Ate era okusasula school fees waneno kimu ku bintu byaffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Okusasula school fees si kipya. Bintu byaffe obulamu bwaffe obwa bulijjo.
Buli muzadde azaala omwana n'akulamu kibeeta
omwana ye. School fees ziba zimukutte.
Yes.
Aha. So n'olw'ensonga eyo mu myaka mingi egiyiseewo twegendereza nti abantu bagenze bamanyiira enkola ey'okusasula school fees nga bayita mu nkola yaffe eya momo.
Yeah.
Nga bagenze bakimanyiira. Era kino eno kyeyoleka mu bawanguzi betuzze tulaba. Okwetolula Uganda.
Ebya masomero gagoga ni mtu kaya MTN. Ebya basa kwenye school fees nika za MTN.
Aha.
Yeah.
Aba wanguzi abo, tuvale betugenze tudiza. Aba ziba wangula school fees. Urukwa basa suri dekuti.
Kumomo.
Kumomo.
Yeah.
Era nevani sebye yo, ya wevwa, uba ya wangulwa, esomero yeba ita Lucky Kids Academy. School van yeri yesomere
eriyajitwala
so mubumpimpinti enkola weri era nyangu era yesigika abantu bajettanije.
Yes.
Esebo
edachika mwedezo atigirisa zika kubera nya eza macha goda kwa ero chimuze cha twali agado okubuza momo eyangu izo kyo muzadde oboyo omuntu alabirira omwana ba awerera omwana
obulamu ekisoka mu byonna byonna obudde bonna bonna.
Yes.
Mchipo unauna wali. Asolo kuzisa MTN momo app.
Yes.
Ova nanyiga kamunyenye.
Yes.
Emu nkaga mutano kamunyenye. Munana zero hash.
Jidemu activation eh.
Aha.
Yes.
Obudde bonna. Ova omuzadde unauna wabali. Asolo kusasula school fees.
Yes.
Nga kuzisa momo app.
Yes.
Ova ganyiga kamunyenye
ya
emu mukaga tano kamunyenye munana zero kadala
yes
nabanga sulu kusasula ki
school fees
nasulu kusasula school fees ekirala kimuyamba ko okuno okutindi gengendo
nti tukizo mwana asomera Kampala
aha
mafuta gagalu gakawelege
na taxi uba na avuga agende ubu tuba tulumutasi za kumutasi ze mbele yo kutindi gengendo
yes.
Ekirala linebyo kwese tulira mu banka mulaini
laini
mulaini ogena mu banka osasule school fees uba okuti okwesi ko butiti bwensimbi
yeah
ugeti kubutiti mbegu ensimbi ugendo kusasula school fees wano MTN mume kugamba wana uobori obudde bonna usolo
kwa
MTN app momo app uwa nonyiga sita amino uwa kamunyenye mumu kaga tano kamunyenye munana zero hash
yes okay so gatira ato MTN jebuvuddeko ya tuanjulida jivaita MTN momo school fees loan emu ya tekulitia
akati school fees loan eno igendele dua school fees loan
igendele
dua kuyamba abazadde okuvanti basubola okusasula school fees ni mwaka akaseira nga taina ubulungi kasente
yes
era MTN kugamba nti osobola okusasula school fees okutukira ddala ku baana bameka okufuna loan ya school fees okutukira ddala ku baana bana butereevu esebo
okay ogambe tusasula paka ku baana bameka
baana bana loan bakuwa loan ya baana bana
nosasulira asooka owookubiri owookusatu
n'owookuna n'owookuna
okay kati mukasira kana uchebobo abana bali mukudda ku masomero mwina abo musobolo tukwatira koko mungeri okubantu kenda okushopinga okubantu akasente ko kusalirwako ebintu bitu shopinga kubana kitu awulati naye teka teka weyo kutukwasiza ako
esebo enteka teke yo yo kukwatiza akabazadde nga bazza abana ku masomero MTN esazeo okuba okubasalirako
yes
ebitundu abiri ku buli kikumi
kadde mwako
mu nteekateeka eno nga tuzza abaana ku masomero
bamuka
weefuba ono gwe tuliko nga tuzza abaana ku masomero
yes.
MTN ekugamba nti ku buli ky'ogenda okugula ogenda kubanga ekuddiza ebitundu
abiri ku buli kikumi
ekyokulabirako nti singa ogenda n'okola n'ogula ebintu nga bigenda tugambe ga emitwalo abiri awe MTN ebe kusegenda kusasulirako ebitundu
amakumi
abiri ku buli kikumi
yes
kineno kigendereddwa okulaba nti abazadde tubakwatirako kubanga mu mbeera eno ey'okuzza bateekamu nnyo
yeah
kati awo MTN nekukwatirako
kitegeeza nti ebibadde by'emitwalo amakumi abiri oba ogera sasula emitwalo nga kkumi na mukaaga
butereevu
era bagikutereddeko
butereevu
yeah
kukwatirako ekyo tukikola nga omuzadde onyiga kamunyenye
yes.
mukaga
tano
kamunyenye satu kadala
nosasulira
kukiri kyetuyita merchant
yes.
esebo
okay.
enkola eno eri mugundi tulina betukwataganye nabo abantu gye basobola okugenda okukola ki okugula ekyokulabirako tuyina Capital Shoppers
yes.
ne tuyina ne Frame Supermarket ne tubeera ne Quality Supermarket ne tubeera ne Shopwise n'abalala betugenze tukwatagana
nabo
ewaffe ebuddu era tuyina supermarket zetugenda
okulonchinga
zetukwatagana nazo era tujja kuba nazo okaseera kubekwatuuka tugenda kujja era tukomewo wano eno ku radio y'omuntu wa bulijjo tuzibategeeze supermarket ezo oba amaduuka ago ge banaasobola okugenda ne bagulamu
embeera bwetambula nnyo ezibatingirisa zigakubeera nnya ezamakya gonnakolalo MTN gye tulinayo mu studio MTN nga bwogimente eggwayo bubaka ki ate bo kati obuliwo nga bwamasomero obuli eri amasomero kugatya ne bali ba bursars
obubaka bwe tulina eri ab'amasomero kwe kubakubiriza beyunge ku nkola ey'okusasulira school fees ku MTN momo enkola eno ekisoka mbyonna eyamba amasomero amasomero nti ekituuka mu kubalansinga esente zebala
zebala zokka
tebiri mu bineeno nti ate basa tulinayo mmeka wanino nyangu okubala nti buli omwana asasudde esente ziba zikulati
ziba zeeraga wali
ziba zeeraga tegeera
yes.
Ekyokubiri nti amasomero ganeeno agayi agakkiriza enkola eno eya MTN school pe balina omukisa oguwangula school van so yensonga lwaki tukubiriza amasomero gonna gettanira enkola eno
kasoma ye talina ngeri gyemukwatiramuko kampeeni eno oba gyemukwatako oba ye talina paati ye gyasobola kuzanyamu ogoba gyeyafunayo ku kantu
kasoma kyalina okukola ayina kusasula school fees ngaakozesa MTN momo
kasoma ye
muzadde nganyiga star 165 68 hash
jide masturbation yeyo
ayina kunyiga star 165 68 hash awo ajja kuba yeyunze buterevu nnyo ku nkola yaffe ey'okusasula school fees ku momo era n'okuwangula aba ajja kusobola okuwangula buterevu esebo
kati kasoma yasobola kufuna amawulire ago
kasoma amawulire ago asobola okugafuna ngazze ku maduuka agafe ag MTN ag'enjawulo obubaka era asobola obufuna tubeera n'abakozi be MTN ababeera mu field ekyokulabirako nze kennyini bonsangira era nkulagirira tulina abakozi bangi ababeera mu field tubeera na activation setups kati sawa za leero tugenda ku tulina abawanguzi wali mu nyendo mu katale tutaddewo weema yaffe setup weeri era tugaana kujja n'olaba betuwa school fees naawe kennyini nnyini netukola ki netukubuulira ku ngeri ki gy'osobola okukola ki okweyungamu n'okuwangula tulina n'emikutu gyaffe emikutu gyaffe emikutu gyaffe egya social media uko nakwo osobola nakwo okufunirako obubaka obwo esebo
yes ebeera bwetambula twagaleko ebigambo ebisembayoko eri bakasitoma za MTN
obubaka obusembayo tukubiriza abazadde bongere okusasula school fees nga bayita MTN momu bajja kuwangula n'amasomero tugakubiriza yeyunge ku nkola eno ey'okusasula school fees
ngagakozesa
momu
yeah.
kubanga basobola okuwangula school fees ez'omwaka bazadde amasomero gawangula school van ekyokubiri nkola nyangu ate yeesigika nkola nyangu ate yeesigika
Okay. Yes, ebeera bwetambula tubadde mukwano gwaffe okuvaako mu kampuni ya MTN Post Kabanda Mazokuba.